Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Yeah, 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 yeah.
Kim, Kim, Kim.
Yeah.
Oh, na, na. Mama Africa, she's so pretty.
And the king of bass.
Yeah. Mwaya, mina kupenda sawa. Nimegupa moyo wangu utunze, usinitendea ubaya. Imaya, nimekukabidhi imaya. Wendo kunifanya shingo nigeuze, sunajua huna baya. No way, kweli mapeja na majabu. Kila tunda na utamu wake, kila mti na kivuri chake. Doma nake, na mindo pumziko lake. Mama Africa, she looks so cute. Beautiful, wonderful. Mama Africa, she looks so cute. Beautiful, beautiful. I love the way we connect.
You're so sweet, my baby.
The connection,
sweet, my baby.
Yeah, my challenge,
you're so sweet, my baby.
Love the connection,
sweet, my baby.
I love the way we connect.
You're so sweet, my baby.
Don't make up a show.
My
dear, my solution.
So sweet, my baby.
Love me connection.
Sweet, my baby.
Yeah, my solution. Love me connection. Oh, 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 oh. Ooh, oh.
Please, please, please.
Wavugango ni bazu kwa wamaraika basa. Ni basa ndabere kewewe. Ndabere kewewe. Agati yawe na bandi harubu dasa. Narahiri wechewe, kuba nkufisewe. Erega naomba nijiriwe, nakubonye mbaneza dawe. Waramvugutiye wewe, keba na yewe. Wendo namba moja, ukuwa sitangoja. Achana wenye vidoja, daima tuta kwa pamoja. Ureze kuna guayu mutima. Nubuzima no kuguranga. Yerega nacho no kuma. Nakupenda sana mama. Johnny Kupesha.
Tue
my solution. Love me connection.
I love the way we connect. The connection.
Tue
my solution. Love me connection. Urese kuna guwa yutima. Nobuzima no kukuranga. Erika na chono kwema. Nakupenda sana mama.
Sweet my baby. Sweet my baby.